X on the bed.
Mr. Lover Boy, the X on the beat. Stories are my pens, sick on death, sick on his camabarabala. I saw you in my dreams, loads of love and screams. Like in Hollywood films, Kali assemble, I give him all this. I thought I was in coma, though fun like a drama. You can be my baby mama as long as you keep it real here. No need for juju, no need for voodoo, no need for juju. Just in trouble between a fit to sabule. Jitambue, unanipenda jitambue. Jitambue, unanipenda jitambue. Jitambue, unanipenda jitambue. Jitambue, unanipenda jitambue. Shinya yomu 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 da. Shinya yomu 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 yomu. Shinya yomu 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 yomu. Kone confidence when no work you came to me and confess that the tomara Google and our voice president Doto Zako niza kitanda okay. Umekuja kuniba okay. Kweli nafana na likiba wana uchari mukatemu. Mapenzi niko na samba manji. Hatali kama simba mukia sindefu kama umba takupenda paka paka. No need for juju, no need for. No need for juju, just in trouble between us to sabule. Jitambue, unanipenda jitambue. Jitambue, unanipenda jitambue. Jitambue, unanipenda jitambue. Jitambue, unanipenda jitambue. Mabasha tutaza, kwetu hakuna njaa. Antie mire ni fa, wazazi wako watakata. Mabasa tutaza, kwetu hakuna nja. Antie mire ni fa, wazazi wako watakata. Shinya yomu yomu yomu
yomu da.
Shinya yomu yomu yomu
yomu.
Shinya yomu 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 yomu.
Sijui unaniona kama Dangote, si ndio? Anyway, X funga.